So katere ngxi lala John
awuphumile ehlathini semalini
semalini
nyeke balungela bengeza bebaningi
bebaningi
ubheka manje baba phethe bani ukuphi